Yeah. You gotta love it. Yo, what's happening?
How?
OG.
How?
My Saute Canyon boy.
How?
What's good?
How? Wanaona mwangaza ila hawajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tu wanene. Wanajifanya wanapenda how? Ila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao. Ila wanadidimiza hao.
Kupa celebrity Kenyan kujitolea,
yeah.
Kwa apologize ya watu haujakosea. Kawa ni msofti utasema nakonea. Kawa ni mjanja itabidi umezoea,
no.
Watakutusi ndio ukatch na wacheki. Wakisha kutusi mara that hawasepe. Udaku inapigwa na kasheshe. Kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukua celebrity garama, jua kisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama. Sai Twitter megeuziwa yeni mtoto wa Diana. Hakuna uruma siri nkulenga tu. Cause if it don't kill you they nakujenga tu. Babado kuna fanzo na kupenda tu. Azaidu sijali even though vile kuenda bu. Si neutral simple boy kakila siku. But Kipchoge akivangua the same mna msifu. Inauma kupambana na hizi issue. But brother usijali wezoea hizi
vitu. Naona mwangaza ila hawajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tu wanene. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao.
Hey, kukua celebrity Kenyan kujitolea.
Why?
Your downfall ndo mbogi wange nangojea.
Really?
Lota kuchocha vloko juu na pepea.
Uh-huh.
Kwa kesho kashitani watakukemea.
Please.
Remember Esther Runga na hazi yake Helen.
Yes.
It's so sad omefungwa jusaini mafelon. Wali trend tukawacheka when they needed help.
Why?
Tukaangalia when they busy destroying themselves. Nipoa tuweke imani kwa Yesu. Woi Jimmy Gates, siya uona siku mrefu.
Hey.
Tumemtroll bila kujuliza questions.
Like what?
Like what if that nigga fell in depression? Papa Dennis alidedi tukamchangishia. Tuka type rest in peace tukimpandisia. Ati tuko sad while tunajua tu vile alikapitia. Wetu ni kutroll ni kujui kitu neza kufanyikia. Mulamu amesha choka amedaizi. Joma tu sitoka Twitter mbaka IG. Mini gangsta mkini troll I was ID. Buda OG wazogo shinda 5G. Mumefanya mbaka pozea amewacha injili. Ameacha kuimba mangoma za Holy Spirit. Jumna penda ongeza chumvi pia na pilipili. Ten over ten amtaki saimu na tusiwilis. Asifu mekwa force kutazama. Nini fans in denial so of course unajifanya. Kukwa celebrity kuwa ready for drama. Omba God akubless na self esteem ya pastanganga. Na confidence ya urierogo manduli. Na willpower ya John Pombe Magufuli. And though wengi watasema ni kiburi, but that's the only way utaezana na mabuli.
Naona mwangaza ila hawajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tu wanene. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao.
Yeah, wataku show ati ya wezi fika mbali. But ni wivu tujo wameja makali. Comment section wamejaza na upuzi. Lakini DM same hater bado groupie. Ukikafunga hivi wasikiangi fiti. Wanatamani kuishi maisha wa unaishi. Soto aki hater inangori tuko mbele. Get a life nigga punguza kelele.
Aho.